some of that. Me and my niggas, we are selling gas. We can press some of that. Press some of that. Press some of that. Ata shing me ain't a pig what we are chindo zetu. See, press some of that. Press some of that. Press some of that. Me and my niggas, we are selling gas. We can press some of that. Press some of that.
You say it's too hard to spend the money. Ila siya sikia kuna kazi how to spend too. Napigia mchongo hapa ama pale. Nina IQ kubwa na jamini nita cover too. Siwezi rusu shiko mapembe kwane kumziki si biashara. Na jamini nita fika juu. I pray to God all day na wala choki maniga. Napigia left na right ni ondo kare na shida. Ome mgini ni mipango. Toa rap kiti bila scandal. Huku na check upeo mbali. Around the town nike kila jambo. Ile video jipange ndo wombe mechi benito. Wacheki wado na zali kwamba nisipo kibidi. Wachane mbavu kilevo hatuko sare. Tabata mbaka tandari ushindi hapa na pare. Mreo abraza madogo mepata skills. Oh tatizo mane kwa oh tatizo nino. Nazali kwamba kibana sita fika safarini. Humu ndo tuba nane fana mtakuwa mimi. Thank you.
Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. Pesa madafu, ata shini ya inapigwa ndo zeto tulati. Pesa madafu, pesa madafu, pesa madafu. Me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. Pesa madafu, pesa madafu.
Some kwenye pesa madafu. Cheki refa na pepeta na beke mecheza rafu. Sina beef wala ndafu, sina kiss wala bite. Ila Napoli yanzisha zaidi wap mwenye ngufu. Yo tambo zaidi ruby na yule. Navokimbiza marapa na tambani onudi shule. Vesi mina dawa bure bila mkopo wala riba. Kwezi koko nimeshiba kwenye soko sila shida. Cheki vita masaya na kimbia kakibaka. Mtu mzima haipendezi kujisaidia kwa vichaka na wapaka. Kwenye hizi pigo wanapaga wa. Nakini pachasi magoli kama kaga wa. Kosa dogo na potea kwenye mada wa. Toka Dometown na Greek mada kama kasa wa. Nashona vina kama fundi chereani. Na washangaza na popita na chakubi kwenye lani. Sina kuzi kwenye fani, sina bugi mifu fani. Wabie watoto dogo rafi, ludi nyumbani. Rama kwenye area. Kwa flow is in the heavy ya. Tungo kwenye mic, tupo kwenye right.
Pesa madafu. Me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Ata shimi ya inapigwa ndo yeto tulati. Pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Me and my niggas we hustling just to get pesa madafu. Pesa madafu. Pesa madafu. Ata shimi ya inapigwa ndo yeto tulati. Pesa madafu.
Benito. Benito. Chuma yao.